Ruja, ruda idu, cersal ceni, le 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 le, le wa ye le 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 le
le
Must I am okay, way gay awesome, yeah.